muri iyi si duhura n'ibibazo byinshi, intambara, uburwayi, inzara ndetse no gupfusha, ariko